More music on DavePlay.com.
Sinto kudarao, kudarao, sinto kudarao, kudarao. Sasa kumia sao, sasa kumia sao. Mwisho kuanzia leo kulia, mwisho leo kupikwe kibao. Kuaibishwa kwenye mitandao, this time imekula kwa. Nitazishangaza fikra zako, taji tumba. Mahaba makes out cheshi, dani uruma. Nikulidhishe za chumbani, zote dunda. Siku simuli hadithi, hapiti.
Onega, oh oh onega. Onega, oh oh onega. Lay down on my shoulder, baby. Onega, oh oh onega. Onega, oh oh onega. Onega, oh oh. Down my shoulder, baby. Onega, oh, oh, onega.
Usinibutu webutu. Penzi chuma ukani jazi ya kutu. Shamu waku wachaga utukutu. So don't check me, girl. Yeah, I love the way you are. Kimono wako nyuma unasuku. Na nyunguku waliwezi kuwa tupu. Nyama kabisa, unauwa kabisa, yeah. Nitazishangaza fikra zako, taji tumba. Mahaba makes out cheshi, dani uruma. Nikulidhishe za chumbani, zote dumba. Siku simuli hadithi, habiti.
Onega, oh oh onega. Onega, oh oh onega. Lay down on my shoulder, baby. Onega, oh oh. Oh 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 nigga, oh nigga, oh 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 nigga, lay down on my shoulder, baby. Oh nigga, oh 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 nigga.
Dum 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 dum, sure. Dum dum dum. Let that bada bo.
More music on DavePlay.com.